Zaid latest music
Eyo chili tu attack swag legend Twini Bizo with D Don
Mr. M Kirika Ribo Swag Fato
Kaoma Swag Leaders and Save for Kuchwaro
Kunani Baba Sari Kunibati Sisa
Luzi Vinci Baba Takuni Bulaya
Kunani Baba Sari Kunibati Sisa
Luzi Vinci Baba Takuni Bulaya
Chole Nina Nina Kulumela
Wazi Nina Kunani Poni Sepile
Chole Nina Nina Kulumela
Wazini na kunani kwani sepile
Kunani baba sori kunibatisisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Kunani baba sori kunibatisisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazini na kunani kwani sepile
Chole nina nina kulumela
Wazini na kunani kwani sepile
Kunani baba zuma upilo waka Kuwana hala batuba kiringaka Kuzo zensweli kuwana mungaka Katanga mibisi abakata akisaka Kona zana asaya ni twini bizo Miliani maniye musa zibi ni mabizo Ngia kulu na anya miliani kimuguso Muteshi mbafela notize oze sinatuso Bane yewe ni mefile kitemuso Yaka tundame na lwa mufetula busunso Utate walu na afta luvele kimwa muso Luvele kama maini molu pangela mamaso
So boy chini kumu
eke e chile master of this Kukuye swa kwa jo
Kunani baba sari kunibati sisa
Aluzi mingi baba takuni bulaya
Chole ni nani na kulumela
Wazi ni Kunani sepile
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Kaoma swagiri tasi Anise Kunani baba nilele ngole Abazibi kuli nivale mwile Mwendi bazo mpuma kone mwile Ze mwizo nga kwateni kizo na zeni nwile Ninafani kwa nile fubuke Dika kusutelela ufunduke Mubata kuniloisa sipute Na ambele la kumina kafoko njisikute Chole muekeze kulikao na chualo Lugwane kuna nimi na yaka isi ya chalo Ani mutu ya 7 million Na neke munivembe niliomba muyoli amina Don,
anisei fukuchualo
Kaumasu wa gili jazi
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba
takuni bulaya Adax Wacky Legend Adax Abdala I'm the bravest nigga Astwini Bido the hero Yeah, check Kunani baba sori kunibati Sisa koni kapila kaofela babuzi Sisa haona palelo akuba utwi Sisa mahopilo waka kingi zeva nyaki Sisa naipuzanga wai yava niyemi Vakeza mana inge kivaka vashemi Nipile mwaka oma bapulana kunivima Nitutile mungu ye kafela vasa nizuma Baka suwaba kunani fense Pila ksavi ni kusava mane na nyani iketile Chiritu opeziva utwila Tisafela kola sifa nifesi fe Le
Kunani baba sori kunibati Adax
Swaggy Legend Shasti Na kubona matwin blow Ayo fashu anagacha Mr. Kube Patown
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwa nisepile
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwa nisepile
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwa nisepile
Chole nina Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Kunani baba sori kunibati sisa
Aluzi miti baba takuni bulaya
Chole nina nina kulumela
Wazi nina kunani kwani sepile
Zai, Mr. Kube Patel, One C Joe, Elaba Joe Jack Eva J4, Mani Kab, Mani Moyo Achan, Elaba Ben Namiposha, Eo Mushanga, Kaofela Namiposha, Otzi Achan, Offset Kima Pepa, Zipitizo Kjalo, Lafjizo, Chef Gizam, Elaba 15, Elaba 40, Elaba 50, Z-Boy na kuposha, Unje Achia, Daxman, Mr. Matakala, Fabusefo na miposha.
Zaidlatestmusic.com.
Yes, Vitaka.